muloni omo gwe mu motoka kama
Love hurts sometimes. Nadalanga go omutima yayagala mulala. Ekintu ekyo kiruma. Oba tolina mutima oyinza n'okufa. Kale nze kyantuseeko. Tenkaba ke ngomba kubanga kyansuseeko. Mundo gwana wa kwagala za sulde mu maziga nomu omtima gwana nomdeka munda tena kulimba limba alinaguma zije guyanaguma era bolya mpo omtima ngumpe ngochi manyi lisitali na omtima
Wana maziga gamu yika Nenga anga yaye gamu kundi Echitanda chogira muzi
Wampisanga yungwe Yando kwa gala Yato kwa gala Oba wa uba Abanega kaba imbe Nse Gabanje ya mbata kwa gala Owo mulaba Okucha kempisembi Seyali muno Nga kujita chinange Chiwa chuso lutambi Mama Wadwe nesimbi sali na chimala Na yenga ngeza kukule chimala Na che pena kweno vijiwa Che wanko laka tisi chesi kamulala Omundo gwena wao kwa gala Za sulde mu maziga Nomu omtima gwana nomdeka munda tena kulimba limba Alinaguma zije guyanaguma Era bolya mpo omtima ngumpe ngochi manyi lisitali na omtima
Stress ebe ya loni
I'll never fall in love again Sometimes Nadalanga go omutima Yayagala mulala Ekintu ekyo kiruma Oba tolina mutima Oyinza n'okufa Kale nze kyantuseeko Tenkaba ke ngomba Kubanga kyansuseeko